كبت مدينة فنغصوش
بريز بنزا بنزا وين جيزا بريز بنزا
Wash your hands Study apostle cover your nose Your mouth don't walk in groups Mwana batu tsaurata Wash your hands Study up also cover your nose And your mouth don't walk in groups Mwana batu tsaurata Aginyagi uhulu zete Barujeregi corona Ngala usuli masiari Gauri mwana batu kisaurata Aginyagi uhulu zate Barujeregi corona Ngala usuli masiari Gauri mwana batu kisaurata Corona, corona. Aginya kutane kibulwete vya 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 corona, corona. Corona
Corona.